ngicelise uThomas uyena wathi ndifuna ukuthi inqu umnwe sizibonelele sizibonele ukuba kudlalwa ngabantu apha bakubikwa imbiba nebuzi ngoba basiwa ngapha nangapha ngemali yeteksi engekho abangayifumenanga babolekile ubumelwaneni imali abantu bakhwela iteksi baya kwiposta yasegugu lethu bayenyanga yonke loo nto benza amatyala emva koko abafumane eli khadi litsha balinikiweyo kuthiwa izani ngomso abanye bantsuku ntathu sebesiza apha abayifumani imali.